Ford Chung Pena de Clea, Pena de Clea, Mr. Ford Gwen Gwen Mikofagia, Mikofagia, Mikofagia. What?
Sweet, sweet, Mikofagia. Sweet, sweet, Mikofagia. Sweet, Mikofagia. Mikofagia, Mikofagia. Soto kam, tunofagia. Lori kikam, tunofagia. Maatua kam, tunofamia. Urafiki wakileta, tunofagia.
Gari hii ni chafu ina maramia. Watu wamekuwa safira na anania. 70% wameshangamia. Makahaba ni wengi wanauza mia. Tujihadhari sisi tutaangamia kabla tujaiona nchi ya Tanzania. Chezo wako mchafu spo achilia. Maradhi ni mengi yatakuvamia. Afya yako nao kididimia. Usipojihadhari wiki utamalizia. Utajipata we unaishia. Utajipata we unaishia.
Mikofagia, 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 Mikofagia. Soto kam, tunofagia. Lori kikam, tunofagia. Maatua kam, tunofamia. Urafiki wakileta, tunofalia.
Nina land kwa inda, kusaka bia. Nimekula sembe na makadafia. Mr. Frodo ni kwa soba sina fear. Na nimeinfoa kama sia. Mwaka huu ni wangu wakubarikiwa. Sina hofu mola atanijalia. Watu wote tunafurahia. Maisha raha tunangangania. Wakutuaribia tunamkanyangia. Vijana na wazee wanafurahia. Wananibandika jina Mr. Fagilia. Huko ngwa makali kali nikiwaangushia.
Huko ngwa makali kali nikiwaangushia.
Urafiki wakileta tunofalia.